pesa yebita miza ne basomba ibanywe bafune mirembe ekibatawanya kibuguke kyokka ne beerabira nti Katonda yagabe mirembe
Bakulembeza omululu
Beberanira n'omutonzi
Bandikomye ku bibakwatako Katonda ne batamuvola
Bagezesa kokulobwe okunoonya emirembe ne balemwa Bakoze ebikolobero bingi nnyo Batere bafune emirembe Balemwa okukimanya nti emirembe Keep on walking.